CK Music Promos.com.
TK7 nakuona. Beds on the move, the world speaking. Zinifuna poma gamba this year. Nipo mozani tamba this year. Nifuno wapala mamba this year. Nabwila pona mazamba this year.
This year, this year, this year.
Zinifuna pochi kwela ne this year.
This year, this year, this year.
Nianga na futi ne this year.
This year, this year, this year.
Emo na duma na futi ne this year. Beyond the tested na combat na waza. Test na wisdom ni kalikugaza. Best of me ni amika godi father. Test of rich ni nunkila mother father. I'm the son to the very rich father. This year na shuma ngati guava. Good things ahead ichino chaka. Pedal to the floor as a full of vibaka. Na ile dasta o Victor kachaka. Mbili za kale tawela penda zaka. Sinifuno mbela stoli ya fuaka. Sunga nipeze kujia bifu maniaka. Sinifuna poma gamba this year. Nipo mozani tamba this year. Nifuno wapala mamba this year. Nabwela pona mazamba this year.
This year, this year, this year.
Sinifuna pochi kwela ne this year.
This year, this year, this year.
Nianga na futi ne this year.
This year, this year, this year.
Emu na duma na futi ne this year. Amwe oswagi, kiyo kiyo. This year nishoka viri mavonse. Next year na bazungu waka sponse. This year kampeni ni posha bonse. This year my fans ni gula konse. This time muntu asa ni ofye. This time around kamwa risose. This time jambo muntu wa donse. This time ni bomb ni posha konse. This year is my year funsa ni Diego. Track ya pita pano ni sebo. Njine nganga ya oleka ni wajube ndembo. Beds on the move ndiye lebo. Mistake sinifuna pwete new year. Nga tulipe nkane niku uza good day. Ninaliko undercover in the last year. Sinifuno ngala ngati uja booze bae. Sinifuna poma gamba this year. Nipo mozani tamba this year. Nifuno wapala mamba this year. Nabwela pona mazamba this year.
This year, this year, this year.
Sinifuna pochi kwela ne this year.